Network.
Hey, yeah, go. Yeah, yeah, yeah.
Grandmaster Techniques.
Wanangu leo nakinukisha mpaka geleweke. Siletwe pombe ninywe leo mpaka nizime. Kuna kitoto cha jirani chanyo na bwege. Etiani kubali mpaka nimpendege. Wakati geto langu naishi na vindege. Kula kwenyewe mpaka nikakorogezege. Hii dunia kuna marafiki nona viki. Ngekuwaje binadamu yendo ngekoriziki. Baby kwa ma ex usinge patatiki. Baby oh nakupenda mimwenzako. Silisi lali akili zimeganda kwa.
Anakutafuta siku akiwa na shida. Na ukimwita ghetto wanasema navuja.
Dunia ina majanga majanga ya. Ina visanga visanga ya. Dunia ina majanga majanga ya. Yani visanga visanga ya. Leo nakiwasha. Nakiwasha. Leo 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 nakiwasha. Nakiwasha. Leo 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 nakiwasha. Nakiwasha. Leo 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 nakiwasha. Nakiwasha. Leo 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 leo. Mganga nimekuja kwako naomba unisikie. Na shida zangu naomba mganga unisaidie.
Kijana shida zako zote nimeshazijua. Fanya mpango asubuhi njona vitumbua. Leta ngombe leta mchele vingine unajua.
Mganga Mungu wengine mbona tuachane nao. Na shida zako nao pia na shida zao.
Chunga kuna watu wasopenda yako mafanikio. Wanataka kila siku kenda kwa kekilio.
Jirani choko choko za nini? Kwanza hivi shida nini? Manoni agere kwani kwa kumekula nini?
Jirani kwenye shida mindo nile kusaidia. Leo ima libo haya unanilipia. Kanipanika kesi lini weze jivia.
Ila usijali nimejifunza equal in the dunia. Nakiwasha. Nakiwasha. Leo 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 nakiwasha. Nakiwasha. Leo 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 nakiwasha. Nakiwasha. Leo 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 nakiwasha. Leo 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 nakiwasha.
Leo 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 leo
leo leo leo nakiwasha. Nakiwasha. Leo, 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 nakiwasha, nakiwasha.